City gamba za chapatatu. Ichi chavuta ndi ma recounts. Inde kuwerengedwanso. Chelani maguru zisakudutseni. Sindale potena anu zikakhalandale mumari zisakukhudzeni. Vetsetsani uthenga uwokha usakudumpheni. Inde.
Mbuye wazolengedwa anayikalamulo kuti anthu tonsefe timupembeze iye yekha ndi mitima yathu yonse.
Pokhala cholengedwa cha Mulungu chapadera dera, cholekana ndi nyama, mitengo ndi miyala, munthu anapatsidwa ubongo azitha kutayanitsa zabwino ndi zoyipa. Kulekana ndi angelo omwe satsutsa palamulo, munthu anamuyikira njira yabwino nkumuonetsanso ya kumphompho. Chisankho ndi chake, zili ndi iye kusankha njira yowongoka, chipembedzo chogonjera kapena kunyalanyaza nkutangwanika ndi zongobwera. Ndani oluza posakhala yemwe chipembedzo chake sichikalandilidwa tsiku lomaliza? Sinthano uwu ndi uthenga wana malenga adasimba motsindika kuti ndithu chipembedzo chake ndi chisilamu. Izho ndiye chathu chisankho, chipembedzo chofunikira pa umoyo ngati teyala pa galimoto. Makhalidwe abwino, zakudya zabwino, kayendedwe kavalidwe ndi zambiri zonse zabwino phata lake ndi chisilamu. Akandimvelere achuluka, mchifukwa ambiri chipembedzo chamango chivera m'maluwa, achuluka ongophunzira pa zenera, mchifukwa timbiri tambiri tosabwino amachipaka. Poti ndidadziwa zenizeni, chisilamu ndicho changa chisankho.
The choices we have determine the way we live our life. Some of us, the choices we have, we are determined by the Creator. But that's how life it is. Our heart is the pressure point of it all. The iman or the faith we have gives us the bad or either the good direction. There is a linkage of the brain, heart, and that's the reaction of the connection. The mankind is at all lost. Have faith in Allah, for He is the Creator. Good deeds and faith is a good combination. Yes, there was always a cost. Listen to the audio or video and think about your life on the dunya and play pause. Being a Muslim gives you a unique identity. The life we live ain't ours. We can't count the blessings we have in ours. Don't play tag or hide and seek. You will cry fool in the hands of time. Thinking about the lost minute in the last time. We all know that good deeds are done when there was a profit margin. But does it satisfy you at all? What's the core values of the goal? The choice to be either a bad or a good person is the deception. Chisankho ti mapanga ndi mtima wathu. Tsankho ndi loladetsa mtima wathu.
Mulungu wachifundo chambiri ndi so achisomo. Tsegule ife masowa na tisonye za njira. Palive nditu mozi mwa ife amafuna kulangirwa. Tosefe tikufuna ditalowe kuparadizo anu.